manya na uwevu moyo chusamo eyo lero yetandi kwa yangi waluka gana jia kuyimba mundiki uliruwe kola kalungi mpana sone sabiwe mbangi rengede kugamba kono longosa umalogo zine kitazangi mtu midaveru yeyo abangulobu yimba nsi mabantu kwe sirika kuati mkuzira avanjire mugansanzi tose kanga seru vidori yali asomo bufazango musanze musawo muganda asawula bizibu byeno nsi ne yali asubula obugali kamya yebo omugwikiriza akyuse nkya natembeye emmere ngemanya wabawe ekimunawudde baakyala ekibatinkuula okuleka w'amaka gaabwe ate okusalawo beyombekere wabawe ekibasukunda bambi ensaasire yanoonye ddya n'omusisinkana nga kade yonna efuuse nga butimba iyiyawo nenyooti eyeyombekera bannakyeyombekedde mwesuneko lwaki ngefuga bbi mwaliwona n'akataliimu ne kappa kyempi n'okuliko eyo n'embusiwuufu bannakyeyombekedde mwesuneko lwaki ngefuga bbi mwaliwona n'akataliimu ne kappa kyempi n'okuliko eyo n'embusiwuufu kera sila kuvanti banjine bambyo sasira mweya nonyedia kichenye chimuperusa munno uchova mjogereza bade walonda yoyomu nga yakise njolo butambande notetenkanya kuberenga omukazi okufumbirwa tolowooza nti oba oliyo lukindo omu bangi b'omuliso okwegomba nga by'omulimbi ebimutengudde batwesiga nnyo bambi naye fe obulimba bwatusukkirira bwe batugudde mu kwekwekyanga ne basenga gye beeyombekera bantu bakozi nnyo mu maka ssaako okutuweza dda ati bambi sobo ne mukwaneera bafuba ne bagulongoosa baamaanyi matono bangi nnyo namba agasajja agateyinza ago nno tegajoze geekansa talina kyasobola ennaku eno n'omubuusa ekimubuusuumya buli anyiridde n'amulookeera nga n'omugwali n'ewakaweeyo byalimayo bigwana bwana buto kale ebizibu ng'ebyo nabyo kyalawo obutakuweebuula yataayendera emmaka g'omu agende watamusonze mimwa ba anti nakimwesuneko mwabuwona obumba kyempi mu busiwuufu kanyamangaakolule mukyala w'okukeegomba bobeera mwavu sikusembobbe ekyova ogula obukejje mulye naye ddala olutunda emmwanyi ng'olojja kuyaba kwewuunye embizi enyo kyolya bw'oddeeka liina obogola n'osamba embwa obufumbo bw'empinanga bwe mbubaamu sigumiikiriza nga laavu twagikaddiyeeyo dda n'ensi yasenguka yeeruyeeyo siyimba lw'abakyala ku mpaana nze eriyo esita nkuumeeka kikola lwakuba amaka gaffe abaami tugaweebudde obuwuluka butwefunze nga n'amayo agapangisibwa nag'obusuulu bwereega olwabano banga ne beeyombekera ne bizinesi y'ekyasa kaakati g'emayo agapangisibwa obungi bw'abano b'omwezi kuba bukkira emizigo mwanange myaka 15 omwezi gumu omusiŋŋaane ng'akaddiye nga jjajjange baakooyo bakaddiya nga bato bannakyeyombekedde mwesuneko lwaki ngefuga bbi mwaliwona n'akataliimu ne kappa kyempi mukulika eyo n'embusiwuufu mwesuneko lwaki ngefuga bbi mwaliwona n'akataliimu ne kappa kyempi mukulika eyo n'embusiwuufu kuyiga bamindo kwatambula nkutangaze baba banonya byetaago wagendera yeyombekere kuba kukowa bugumiikiriza basajja twemanya obuze bwaffe ng'okulaba nka n'obutadda waka obwavu bwa kacwano naye mukyala wote kimupapaza mulagire kwano mbwavu omwo agumire ku bimusuubizibwa mujja kaddi wamwewuunye ku nkola ya ssente zirindelindeko babakyala ebibasuubizibwa ebibanywereza mumaka gaffe yadde omulindye bambiye ekyomusanga yeewaana nti taata Kennedy eyeeka yansuubiza kalina yange nina negwe nagwikiriza mukayo akensubi ebukunda eri n'asiiba abanja bbaawe bubi nnyonyi gye yamusuubiza mpogole talina yadde akagaali bbaawe mbono oguladdye ennyonyi yange yamulimba kyali mutini nnyo kati emitwe giba yerudde mbi omuntu oyaniriza byonna yojjuzi so tebituukirire bwakulema okunyweza tula wamu kakunobanga koto papala ba anti nakimwesuneko mwabuwona obupaki empi mu busiwuufu ba anti nakimwesuneko mwabuwona obupaki empi mu busiwuufu si bakadde nsondereza agadde buddweka entanda gyesiba matendo nnyo eri abakyala abeeyombekera ekintu ekikulu ennyo mu nsi bwebula mu nsaba obukuumenga tobemperekeze kubazaawa ng'abaakusookayo tebaddanga gw'onoba lwafuga bigenderera ate obwakyetwala buse bangi nnyo kirungi wofunye obutuule bwe funeyo omwana akuligitiriza si buli akusabe kwana owe lavubajye bigisetinge omu babiri tobasussanga buli omu n'ebiseera by'obipime funayo oli okuula ssente erimu ne gw'oyagala ennyo mwoyo funayo oli okudde ssente erimu n'oyo gw'oyagala ennyo mwoyo ate ofuba ennyo obeegenderese ng'obabaza obutabalwanyanga leero kensokoddekokeeko ku kutya akayite kabbokamu madde walukagga mmaffe mulumba ab'emikago nsiibudde naye bannakiyombekedde mwesuneko mamme fuga bbi mwali wona n'akataliimu ne kapaki empi mukulikeeyo ne mbusiwuufu ba anti nakimwesuneko ii mwabuwona obupaki empi obusiwuufu ba anti nakimwesuneko mwabuwona obupaki empi obusiwuufu ba anti nakimwesuneko mwabuwona obupaki empi obusiwuufu ba anti nakimwesuneko.
www.mp3ugandanmusic.com